Abalunga miechitongole cha insuwa abala vude kubufele obo ongedo kweyo leka msawe chino omuli obo kumutimba gano obo kundibu abafele kwa saba sabo okuliirwa na inga na abafele abawede emirimu okulabula kuno kukoledwa ekitongole ki Insurance Regulatory Authority ekirunga emirimu gya insuwa kwa Search Uganda Association of Engineering Valuers and Loss Assessors ekibalirira ebirina okusasulwa eri abo abali mu insuwa baba bafiiriziddwa. Bagamba obufere buno buzingiramu abakyama abeerimbika mu mannya g'abalala batebafuna ebyendola okuva mu kampuni za insuwa abateekeka obubenje basasulwe n'ebirala. Bano basema nti kampuni za insuwa zeeyambisa tekinologiya ya artificial intelligence okugwa mu bufu abafere bano. Twogeddeko ne Geoffrey Ssewakiryanga akulira Uganda Association of Engineering Valuers and Loss Assessors Kosa Ibrahim Rubega Kadunabi Senkulu wa Insurance Regulatory Authority badde mu nsinkano ya bassenkulu b'ebitongole bya insuwa ey'omulundi ogwenkaaga mu omusanvu.
Obufere obwo nga bwe twogedde kati bukyuse okuva mu bufere obw'empapula zino eziri haati butandise okuba ku mitimbagano nga insurance bwe yatambula ku mutimbagano osobola okufayiringa kiremu yo ng'okozesa omutimbagano kati omuntu atuula wali n'akola kiremu ne AI n'akyusa siginica n'akyusa ebintu byonna n'abikola kinaabiwaayo.
Kyetukkiriziganyizaako era kyetugenda okulaba nga tuteeka mu nkola kwe kulaba nti nno bonna bonna insurance company ne bano abanoonyereza bafuna obukugu obw'enjawulo era bakozesa ne tekinologiya ow'omulembe okulaba nga basobola okulaba obufere obuyinza okukolebwa mu bifo eby'enjawulo.